sana, lakini mwaka huu lazima nibarikiwe, lazima nipate, lazima nifanikiwe. By force, by fire, lazima nipate. By force, by fire. Hallelujah.
Mwaka huu ni wangu, lazima mimi nibarikiwe.